sitele sauti yangu sitowi kunyari awewe wewe chokono sana mori utanifanisha ogombi siko tayari ukinitibua sana nitakupandisha nitakushusha sana sana nitakunyari kumbuka tukana sana tuka utonipandisha watuka sana niya huto yondosha natumaini kahari Mungu katuka na sana tuka huto nipandisha sina makole ashari watuka watuka sana niya huto yondosha kimwa haki amie shari na hasama badan sivitaki akichwa chini na inama yupo haki mwa haki shari
nione nimetulia
sitaki sitaki shari
ugomvi sikuzoya
sitaki sitaki shari
nione nimetulia
sitaki sitaki shari
ugomvi sikuzoya
gari
umepitwa na wakati
ukitaka kuishi vizuri
kwanza nenda na wakati
utabasi na ushari
umepitwa na wakati
kuishi vizuri
kwanza nenda na wakati
utabasi na ushari
umepitwa na wakati.